Tafuna wachati, vya bure uliona wapi, sitaki nataka upati. Nikipata hela nitakuonga, maboya waache kukugonga, wanipe kisela tamukuonja. Mama naomba tena, hili goma likipigwa, utaki kucheza eti unawazimu bwana. Ndo kusema kuzungusha utaki, unauchizi bwana. Pakachini, pakachini, kidogo, kidogo, embu selebu. Pakachin, 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 kidogo, kidogo. Unola uzazi twende, pande zote ziko wazi twende. Watu wana mwagalazi twende, na kushikwa bumbu wazi twende. Kama chizi kama mwehu basi.
Telling music.